Setshwantsho sa 19. Mosadi gare ga lešaba. Mareka 5, 25 kwa go 34. Na o bona mosadi mo lešabeng le? Mosadi yo o be a na le ngope. Goba bolwetse ba ngope tekanyo ya mengwaga e 20. Gomme bo golela pele. O ile a kwa gore morena Jesu a ka mo fodiša ka gobaneng o fodiša batho. A re ka go yena, ge a ka nkgoma le ge e ka ba diaparo tša gagwe, ke tlo fola. Bjale mosadi a tla tsena mo lešobeng. Ka morago ga morena Jesu, a swara morumo wa kobo ya morena Jesu, ka pela bolwetse ba ngope bja fola. Gomme a ikwa mmeleng wa gagwe gore o fodile. Morena Jesu a tseba gore maatla a gagwe a tswile mo go yena. Mme a ema a re, ke mang yo a tshwerego goba a kgwathilego diaparo tšaka? Go be go le batho ba bantši ba dukologile morena Jesu. Eupša mosadi yo a tseba gore ke eng seo se diregilego mo go yena. A tla ka letshogo a khunama ka matolo pele ga morena Jesu, mme a mmotša therešo ka moka le gore o fodile bjang. Morena Jesu Kriste a re go yena, morwedi a ka, tumelo ya gago e go fodišitše. Ya ka khutšo, gape o lokologe ditlaišegong tša gago tša bolwetse. Go na le batho ba bantši mo lefaseng, mme morena Jesu o tseba yo mongwe le o mongwe wa bona, gape wa ba tlhokomela. Mme le wena wa o tlhokomela. Bjale le gona o nyaka gore o tle go yena, gape o be le tshepo go ba kholofela mo yena. Mantšu a Modimo a ruta gore morena Jesu o sa kgona go fodiša ba ba mo tshepago, mme ba ya go yena.